What?
Inavowasha kama vile sina pilipili, kiuno kinaruka kama makida makirikiri. Atari tukiba kigi wa wiri wiri, mnyamwezi natenganisha kichwa na kiwiri wiri.
Girl she's on fire, toto ubaya, ana ubaya uyo, kanyaga waya. She's on fire, mwachie dancey flow.
Toto kisha zima na mwasha na weka gia, ikiwa kavu kama ugali tunalumangia. Nampa lifti kile leni ndo tunafikia, na mwaminia, anani aminia.
Sakata chini, pakata pini, nagopa nini, you feel me. Hey ladies, shake your body, big booty, chuchuma like twerk, twerk, twerk.
Shake your body, yeah.
Twerk, twerk, twerk.
Shake your body, yeah.
Twerk, twerk, twerk.
Shake your body, yeah.
Twerk, twerk, twerk. Awe ma utaniua, sijazoea miba usinipe kibua. Awe ma utaniua, unalambisha chumvi unataka namua. African bantu mwenye zigo, kipita nyuma ni wigo wigo. Endesha watu ndivo sivo, ni kama punda kwa mizigo. Toto kisha zima na mwasha na weka gia, ikiwa kavu kama ugali tunalumangia. Nampa lifti kile leni ndo tunafikia, na mwaminia, enani aminia.
Sakata chini, pakata pini, nagopa nini, you feel me. Hey ladies, shake your body, big booty, chuchuma like twerk, twerk, twerk.
Shake your body, yeah.
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 We, ma, utaniua, sijazoea miba usinipekibua. Awe, ma, utaniua, unalambisha chumvi unataka mamua.
Sakata chini, pakata pini, nagopa nini, you feel me. Hey ladies, shake your body, big booty, chuchuma like twerk, twerk, twerk.
Shake your body, yeah.
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 What?
Let's take over the game.